U-Esther 10 verse 1. Inkosi kaShiveroshi yathelisa izwe neziqhingi zolwandle. Verse 2. Zonke izenzo zegunya lakhe namandla akhe, na yonke indaba yobukhulu bukaMordekhayi inkosi eyayimkhulisela kubo angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi aseMediya nasePheresiya na. Verse 3. Ngokuba uMordekhayi umJuda wayelama inkosi uHashiveroshi ngobukhulu emkhulu phakathi kwabaJuda, ethokozelwa ngabafowabo abaningi, efuna okuhle kwesizwe sakubo, ekhuluma ukuthula kuyo yonke inzalo yabo.